Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu. Umunsi umwe saa cyenda aricyo gihe cyo gusenga, Petero na Yohani bagiye mu rugo rw'ingoro y'Imana. Hariho umuntu wavutse ari ikirema, bahekaga buri munsi bakamushyira ku irembo ry'ingoro y'Imana ryitwa irembo ry'igikundiro, kugira ngo asabirize amafaranga bazaga mu rugo rw'ingoro ngo abone Petero na Yohani bagiye kwinjira mu rugo rw'ingoro na barabasaba. Petero na Yohani baramutumbira, maze Petero aramubwira ati,
ngaho turebe.
Nuko uwo mugabo agumya kubahanga amaso agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati,
nta mafaranga mfite, yaba feza yaba zahabu, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagutegetse nti, haguruka maze ugende.
Nuko amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Muri ako kanya ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera, maze arabaduka arahagarara atangira kugenda, yinjirana nabo mu rugo rw'ingoro y'Imana, atambuka yitera hejuru asingiza Imana. Rubanda rwose babonye agenda kandi asingiza Imana, bamenya ko ari wa wundi wajyaga asabiriza yicaye ku irembo ry'ingoro y'Imana bita iry'igikundiro, barumirwa bayoberwa icyamubayeho. Igihe uwo muntu yanze kuvirira Petero na Yohani, rubanda rwose barashika babasanga ku ibaraza ryitwa irya Salomo, baratangara cyane. Petero abibonye niko kubabaza ati,
Bisirayeli, niki gitumye muduhanga amaso nk'aho ari ububasha bwacu cyangwa se kubaha Imana kwacu byatumye uyu muntu ashobora gutambuka? Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo, Imana ya basogokuruza, yahaye ikuza umugaragu wayo Yesu, uwo mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye uwo muziranenge akaba n'intungane, maze mu cyimbo cye musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko uwo mugaba w'ubugingo we muramwica, ariko Imana iramusura. Nitwe bagabo bo kubihamya, uyu muntu mureba kandi muzi yakijijwe ubumuga kubera kwizera ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu no kwizera gukomoka kuri we nibyo byamuhaye kuba muzima rwose mwese mubireba. None rero bavandimwe, nzi yuko mwebwe n'abatware banyu mwakoze ibyo mutazi icyo mukora, nyamara Imana niyo yatumye biba bityo ikurikije uko yari yaratumye abahanuzi bose kuvuga mbere ko Kristo agomba kubabazwa. Nuko rero nimwisubireho mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, habeho ibihe byo guhemburwa bituruka kuri Nyagasani, kandi aboherereze Yesu ari we Kristo yabatoranyirije mbere. Yesu uwo agomba kuguma mu ijuru kugeza igihe Imana izahindura byose bishya nk'uko yabivuze kera kose itumye abahanuzi bayo. Musa yaravuze ati, Nyagasani Imana yanyu azabatumaho umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe, muzumvire ibyo azababwira byose. Umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwe, kandi abahanuzi bose uhereye kuri Samweli no ku bamukurikiye igihe cyose bahanuraga bagushaga ku by'iminsi turimo. Nimwe mwarazwe ibyavuzwe n'abahanuzi n'iby'Imana yasezeranye na basogokuruza igihe yabwiraga Aburahamu iti, amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Noneho igihe Imana yahagurutsaga uwo mugaragu wayo, ni mwebwe yabanje kumutumaho kugira ngo abaheshe umugisha, bityo umuntu wese muri mwe azinukwa ibibi yakoze.